kemas ngiyabazisa futhi angishone phansi kemas ngiyabazisa futhi angishone phansi kemas ngilalise futhi angishone phansi kemas ngiyabazisa futhi angishone phansi kemas ngiyabazisa futhi angishone phansi kemas ngiyabazisa futhi angishone phansi kemas ngilalise futhi angishone phansi
Get my stack, yeah, I see. Shout out to Woot Boys.